Remember where you got it from. Zambian Music Proverbs, don't see old.
Jesus.
Asemenenza siwa.
Emkema kitu.
Ati chikondi chinzu na so.
FJ.
Asemenenza siwa.
Banga bitu.
Ati chikondi chinzu na so.
We ain't playing around this time.
Sini na
chedwea.
Sembe, sembe. Sini na chedwea. Sembe. Sembe, sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, asembe, sini na chedwe ya hii. Kukuza ni kugonda.
Waiting for the right time. I was waiting for the right sign. Ninza rindi da giri ni da iti no ziva. Ti you were meant to be mine. Nambo behavior moga ni teenager. Ona zelu za kala za villager. And I know that you making me better. So kukusia you were mami ulaveja. Badi webo fyo ze kutinabeja. Mi webo ine de biga bigicha. Iza kuno tuwike posa inekicha.
Asembe nenzo ziva. Ati chikondi chinzu na so.
Yo, Jesus.
Asembe nenzo siwa.
Everybody know it.
Ati chikondi chinzu na so.
Asembe,
sini na chedwe ya.
Sembe, sembe,
sini na chedwe ya.
Sembe, sembe,
sembe, sini na chedwe ya.
Sembe, sembe,
sini na chedwe ya.
Sembe,
asembe. Sini na chedwe ya
hii.
Kukuza ni kugonda.
Ati one, atu, 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 let's go.
Kukuza ni kugonda. Sini na chedwe ya hii.
Tumila mwose wa chibululu. Kuwe dingi bafuni kafulu. Tiche tuwe kawana kusikulu. Uzi baveni kambandiwe mukulu. Fashion in natural beauty. Wati mochi kafaka kona makeup. I think in a zeri okona. Peni na kuona ni nachita wake up. I'm giving away this heart again. You make me believe in this love again. Na iba la vose fakudiala. Ni fela duji kila uti nine again. Wish I knew a little sooner. Sembeni kudiala pene nina kufuna. But I guess it was meant to be. From Kwame ne kumamba you were sent to me.
Sembe. Ati chikondi chinzu na so.
So, so.
Asembe nendo siwa.
Sembe.
Ati chikondi chinzu na so. Asembe. Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe. Sembe,
sembe, sini na chedwe ya.
Sembe, sembe,
sini na chedwe ya.
Sembe,
sembe, sini na chedwe ya.
Kukuza ni kugonda.
Sini na chedwe ya.
Kukuza ni kugonda.
Sini na chedwe ya.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers, don't see old.